Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
Tamani Tamani studio Tamani
Aljumare nogal lewru novembre hitande 2015 sappo e jeddi yande jabbiri masilimaaji chapande nay e joyi meden tawali maison de la presse Bamako sagraben competition wide suutugol yimbe ana wonduno e wadede do Bamako do le hotel Notre-Dame Radisson do hobbe kewbe jippoto le majjun Nations Unies holliti wide yimbe noga e jeddon ngoni keddibe le kasara o kewbe barmi ka yimbe didon jaadin kobbe ana e yimbe keddibe henbe ministre Malick Mani do kabaru denago o holliti wide le wattu joni o wala fu neddo gondo le hotel ngel denno kanko Salif Traver o nantin dido kabaru ju hollitide wide tiagal ko armi Mali nanno hotel ngel le balligu sa armi leydi France wala fu gondo le hotel ngel le wattu joni o sagrabe on kumbitir no wide horejo leydi madan di holliti wide wala fu mbawdo renade sarde torraji yimbele jaadin kobbe ka e le majun Ibrahim Boubacar Keita o nantini wide ana hani ko bibbe leydi meden di hom fu waltin hakkilaji mudun en pati jokka rubi di won kabaruji di horejo leydi madan di nantini to wonno ko wonno to chaddo fade makko yottade do Bamako do sagrabe on kumbitir no wide horejo leydi dum woni horejo leydi France François Hollande holliti wide o mo wondi e faabade leydi meden di sabi o neldi dunki en makko andan be dido bonandaji fa sanne e le majun horejo leydi France o nantini wide leydi yankobe leydi France be tinnobe ngadana ko e mabbe hakkille leydi do bonandaji sakirabe di ngoni kabaruji mawdi di man jogani on jottino on kabaruji di yo sakike modon Barke Cissé bismillah modon e hedade sakirabe en dulla wide ila bete hande yimbe jaadin ko be nanni hotel Notre-Dame Radisson do Bamako do e le majun ande wide hotel ngel ana jippina hobbe kurbe ila wattu bete de kay yimbe ko jaali e yimbele ciutabe fu kebi subbitade e juude yimbele bonandabe ka ko ilande armi Mali nanno hotel ngel wattu 11h de fa yottoyade e 15h wala fu gondo le hotel ngel le wattu joni o di woni halaji di ministre kumani do kabaru denagu leydi meden di o facciti tagal mudun Nations Unies holliti wide yimbe noga e jeddon ngoni dibe le kasar o le mabbe jaadin kobe didon ana e mabbe Ousmane Diko hono kabar o worri
nande kara han puddi bete hande watte 7h jaadin kobe didon nati le hotel e pellidu dooma be didon hono ko sede en kolliti yo kambe balli natugol ko yaata sappo hono robe mabbe bombe yibe temdere chapan nay wonno be le hotel gel be hewbe mabbe fu yo hobbe yobe le leede ko yaata fa jetti jaadin kobe fa soro jeddo bongo be ngabbi de habbitibe mali jahanobe watte 9h ben kebi sottinde ko yaata fa e chapan tato neddo fa watte salifana ko yaata fa yimbe temdere anangono le hotel ngel kanyu yimbe sappo didon gollobe ton yo dum woni ko horebe hotel ngel kolliti minitaaji chapan nay sagal mudum yamiro ro hokkama habbiti malibe nanna don yimbe jeego jeebe algerie nelanobe warde kanyu e horejo gollide france goto kebi sotinede e odo sa ko kanankobe algerie kolliti hono gollobe air france gonnobe lehdu kebi soptade kanyu e jeebe alma didon yimbe turki jeddon donnobe avioji ko ministre mali kumani denagu leleedi ndi holliti nanga be karan toton keddi ke hen ka anda ko hoto be jeyana honon dum wari se be keddi
sagrabe kumpite wide gube jaadin ko be noddirtende almurabi tunu de bel almuktar woni horejo mudun be nantini wide kambe jaati ngadi o do bonanda dido kabaruji nantinama do television leydi france noddirtende france 24 don sagrabe jeewo yen le hotel radisson to ko dum wonton fa hande umar waygalo ana wonnoto ila bete hande jeewo yen ko dum umar mobani en kabar o umar waygalo
way Barke Cissé hollitinde wakkati jono tamiden debi fa banje hotel ngel jaati wiide wakkati jono kambe jiyadin kobbe hono kabaruji ni jakiti hebuddo min dariido be kollitiide rewbe mabbe ka yontiji mu en karbama wakkati jono ka ko e tawede fu fa hande armi Mali an wattino wore mudu hakkille sanne hollitinde wiide wakkati jono yalla wana jiyadin kobbe be tuufiton jammi mabbe di kasel fati be tuufoto hono bomboje bonde de fa hande be gondelo haade wiide hotel ngel jaati hollitinde wiide tan won soldat su goddo kase momin batti o hollitiide fe goto warta so wada kollidi niddude kase nde leydi ne di dum won hono ko pomo ko do kollidi niide ngarto wadde do kollidi niddude ka fu martata dum ko basalle Barke Cissé hollitin dema wiide ma wakkati jono taw ko be ndartato ko be kedi wala fu wadde be len ko so wada mayde mayde ne be kedi dum ton jatti ko do kollidi niide fa hande min ngel to wotti anda ka al qadar yinde al hono foti gonton tafel ka yinde al hono keddi be len be be kewi san non yinde al be yonti mo en karba be goddo suudugol mi cito be wiide be do yinde al be nanni o do nokku hande woni beta ko wakkati jeddi jamde ndebbe latto wakkande latto ndebbe ko litaabe de futti ni yitta fa ndebbe kedi laddo ton wakkati jono woni ti ni tam Barke Cissé ni den cionoo turkan yalta mi o tengil mi anda fu ko wodi ton wakkati jono kam min ko anan mi de batti mi den den do e tawe de fu demaade de fa hande no futti yidde marta kum fa ko jama o an ton tan wakkati jono do min dari do wodi ti de wiide yimbe le hewbe mawbe le leedi le din ngari de no nokko wodi jadi fa yotti ad hono ministre nabe kanyo ko nande mudo ministre wono kanko ko ngi golle leedi meden di no djottedo mohammed bago yiama do fa yotti o djokko hore da assemblée leedi meden di kanko noddir cedo dum woni anka janno o do yiama do holli cedo yiddu won deputi nabe yiama do fa yotti on Oumar Madi ko sakiraabe ko woni ko min jari wakkati jono o fi won hono kabaru dum kebi non do wakkati min jari do holli cedo yiddu tan fa hande golle leedi dano gonde yarde yeso
nanu sakiraabe kumbite wiide ministre kumani do kabaru denagu leedi meden di o noddi njadobe halaji be wattu betende fa o humpintina be ko wodi e leedi meden di don ele majun kanko colonel Sarifou Traoré o holliti wiide armée Mali nanni yimbe jaadin kobbe ila wattu neverde den no kede ko hali do faccitango Oumar Waygalo
min bawa halde gal kadra yimbel no futi gonno le otengil mi holli tan wiide tan armée o fuddi golleji mudum di ila wakkati jena yamde gendarme ngad an gonno to police ngad an gonno to be fu ebe le otengil wakkati jono be gonde jewde cuudi di fur fa yimbel nangabe tombe njopite won njopitaabe wakkati jono won kebbe so chopti du be furmin kawrinibe nokku goto miden gonde hokkude be hakkilaji lobbi yimbel protection civile be dan gonde fa baade yimbel be hakkilaji mu en imi yimbel taton keddikile o do kasara armée o du yimbel mudum di don parmile hen wakkati jono armaro wonde golludo golle mudum ministre madan wonde wallude ton armée Mali hollitinde wiide soldats américains en be du jippikili nokkobe fur ebe le otengel wakkati joni o
danno ciagal ko armée Mali nanni yimbe jaadin ko be le otengel ko ministre kumani do kabaru denagu o wirfitike do addadu kasara o kanko ministre colonel noditrité do colonel Salif Traoré o holliti wiide wala fu gondo le otengel le wattu joni o ciagal ko armée Mali nanni be ko kede ko kanko colonel Salif Traoré o ko hali fa hande do faccitango Oumar Waygalo.
Nous avons maintenant convenu
wakkati jono min kufi kam yimbel annibe faabe ciuta ton wakkati jono ne fe goto be ngala ton be fu e bini ciudi le kesu goto hollitinde widdu min boyta min ngara min bombo nokko fu min buuta dum fa laaba min jewtoto dule otengel le ciudi di futo yimbe ngoni kanyeto yimbe ngala fa min pammina on ko wodi le hen wakkati jono yimbel amen joyon barmi le hen hollitinde wittam be ngana yimbel njaafube kambe gombe tombe be joggi du kaborde tiddude yimbel gonnobe le hotel be min kebi yaltinde ko yaata chapande jeddi e jagom bi adama armée française dan wonti e wallude min to
les mecs sont venus qui nous assistent là-bas
dan hora jo leddi meden di o banti fabbore makko ndew hanno wadde to leedi chaddoto sabi o yeyno fa o hawrito e batu keri do hakkunde leyde sahal de e le majjun hora jo leddi meden di o salmini dum woni o jowti sorras en armée maribe fa sanne e le golle pewdo mo be ngaddi e leedi ti o tidalaji fa yotto yade e balligu nyibudo bo leyde français kanyun e pabato be wadani leedi meden di den no kedde ko kanko hora jo leddi meden di Ibrahim Boubacar Keita ko hali e do faccitango Ousmane Dicko
les forces
habitibe an gondi golle mum hakkilo jodingo e wayde kulol an haani wande leedi an koobe an kaani wode hono ko wadi ko barteras toronoma jabbade yoga mbino mali leedi teedani e hakkilam yudum kudde de yimbe mbayi watande hakkilo faasanne eden kaani sesade wala ful le adna nokku deni do e be torro yudum wadi so G5 heddato e latade sabede yimbe an kasindini
parce que nous peuple en ont besoin
dan no forajo leedi France dum woni kanko François Hollande o omo holliti wiide leedi France ndi ana wondi e faabaade Mali faabe njoppita yimbeele leedi no yimbeele ciutaabe beete hande to hotel Radisson to dan no ele majjun o holliti wiide dunke en andanbe dido tidallaaji ngaran yottoyaade Bamako do be njottike dunbe paabiki armée Mali wadde golle fewdo le majjun ka horajo leedi France o François Hollande o holliti leedi yankobe leedi France be tinnobe ngadana hore mabbe hakkille leedi do tidallaaji kede ko kanko François Hollande o ko hali do faccitango Oumar Waygalo.
Je viens d'avoir
le président Ibrahim Boubacar Keita wakkati joni o hollitinde mo wiide tan France ana tawda e Mali wakkati fur golleji dana gonde gollede wakkati joni mi ngadano mi ngatta fur yalla gombe tombe ana kente tayfe goto heddaki le hen le otengel jaadin ko ana hen fa yotti o yimbele mawbe gollonobe ko hemu en Anton be hobbe du sem sa ji wakkati joni be jaabe to Mali to Mali yondi leedi hande moddintinede fa be yalla hono yirwer wadirte le Mali fu e mangal mudum mollitawide wakkati joni do France ko be gombe do Mali do be nobe ngadano be ngatta fufa hono wakili amen gondo famana be ko yaawi jeewe yalla hono be
kaybirde
dano sakiraabe men kompetido hande wiide suutugol yimbe ana wonduno e wadede hande hotel notirtengel Radisson do Bamako do do hobbe kewbe jippoto e le majjun Nations Unies holliti wiide yimbe noga e jeddon goni be yonkiji mudon en keddi hen kewbe dun barmi ka yimbe keddibe hen be jaadinkobe didon ana e mabbe ministre Mali kumani do kabaru denagu o holliti wiide le wattu joni o wala fu neddo gondo le otengel kanko Salif Traoré o nantini dido kabaru ju wiide ilande armée Mali nanunobe le wattu de faabotobe paabi armée Mali le dido golleji sagrabe on kumbiti ko dun wiide horejo leydi meden di holliti wiide wala fu gondo mbawdo renade sarri torraji yimbele jaadinkobe denno eli majun o holliti wiide bibbe leydi di wadana hore mudun hakkillaji hom fu waltin hakkille mudun pati jokkar ruubi denno di won kabaruji di ibeka ibrahim boubacar keita o nantininde o wonno chad fade makko wartude do bamako do on kumbiti ko dun wiide horejo leydi france dun woni kanko françois hollande o holliti wiide ebe gondi e faabade mali be paabi ke dun sabbe be neldi dunke en mabbe andan be di do bonandaji be ngarabe paabo leydi meden di leydi do tidallaji ka horejo leydi france o holliti wiide leydi yankobe france be tinno ngadana hore mudun hakkillaji ley o do tidalla